Giza.
Chaos!
Moto unawaka.
Afrika ni uchawi, pari na yako.
Sikia.
Pale ambapo moto unakata giza la usiku, I surrender my mind to the voodoo rhythm. Sikia jembe inavyolia kwenye nyasi. This African chaos inside your head.
Ruka, 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 ruka.
Wewe, mimi, damu ya moto.
African chaos is rising.
Moto.
Chaos. Sikia ardhi inavyotetemeka.
Wewe, mimi.
Chaos.
Wewe, mimi.
Chaos.
Wewe,
mimi, mimi.
Damu ya moto.
Hey. African chaos is rising again.
Moto unawaka, sikia uchawi.